Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
Ai ngā wiki tata kua hori whakatūngia I te Party Act I tētahi whārangi pai tukutuku. A he whārangi tērā e whakatairanga nei I ōna tirohanga ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. Me te aha kua tūtaua whārangi rā hei wāhi whakapoapoa I te tūmatanui ki tā David Seymour whakaro ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. A hei wānanga I tēnei tuāhuatanga, ka mokowhiti atu ki a Ahorangi Makere Mutu, hiamana I te rangai hiamana a iwi o te motu. Tēnā koe.
Ai, tēnā rā koe, pōhaturo. Arā tēnā tātou katoe, hokarongo mai ana.
Ngā mihi nui, Ahorangi. Hei, ka tuwhera I a tāua kōrero, tēnā he aha te he o tāna whakatū I tētahi whārangi pērā rā.
Ai, ko te mahi a David Seymour, he mahi tino hakahihi rawa atu. Ko tana mahi, e mahi ana I a pēnā anō kua oti I te cabinet I wā rātou tautoko I tana pire e hihi ana ki a tinihia ngā principles o te tiriti o Waitangi ara te ngā mātāpono. Engari, kā hore anō kia tai atu taua pire ki mui I te aroaro o te cabinet. Me te ki atu, ko te mahi tika kia kaua te premier, kia kaua a Christopher Luxon, e tuku I a David Seymour kia mahi I tēnei mahi no te mea e tohutohu atu ana a David Seymour I ngā kaimahi I roto I te Ministry of Justice kia mahi e tāna ake mahi I rungi I taua pire. Aha ko kāhore anō kia kitea kia wānangatia e ngā minita I roto I te cabinet. No te mea mōhio ana tātou kāhore te pāti ngāhinara e tino tautoko ana I tēnei pire a kua ki atu a Christopher Luxon ki ngā kaipāpāho, kāhore te pāti ngāhinara e tautoko ana I tēnei pire a muri I te first reading me te select committee. Kāhore e tautoko ngia ana e ngāhinara. Engari, ko te kōrero ki a National Iwi Chairs Forum, kāre e tae ngā minita ki te kōrero ki a National Iwi Chairs Forum mō tēnei pire. No te me kāhore anō kua kitea. Kia kitea taua pire. No reira, tino he ana ngā mahi a David Seymour. Engari, e mahi ana e nei mahi e David Seymour I rungi I tana tino hakahihi. Me ngā tohutohu e kia nei e wetahi. E tohutohu ngia ana David Seymour e tēnei rōpū no tā wāhi. E kia nei ko the Atlas Network. Ko tēnei Atlas Network, he rōpū o ngā kamupene putano I te ao, e tohutohu mai ana kia akakāhore tia ngā tika tangata o ngā iwi taketake putano I te ao, me wērā atu mahi mō ngā tangata whairawa me ngā tangata tino whaimoni ana. Nō reira, I rungi I tēnā kua kite e mātou, kāhore a David Seymour, ahako tāna kōrero e tino mātou ana ia ki te tiriti o Waitangi. He kuare tāna kōrero katoa e pāna ki te tiriti, ka tahi ka kitea, rite tonu, wana kōrero, iara ko ngā kupu e rite tonu ana, iara, a ko te whakaro e tukuna ana tēnei tūmomo kōrero e tētahi atu a ko David Seymour ko te māngai anahe mō tēnei kōrero. Nō reira, te tohutohu ata a National Iwi Chairs Forum ki te Premier, ki a Christopher Luxon, ki a kaua e tukuna atu, me mutu te mahi a David Seymour. E mahi ana a David Seymour I tēnei tūmomo mahi, no te mea, kāhore a Chris Luxton e mōhio ana ki tāna e mahi ai. He mahi kino hoki. Nō te mea, kua kite a National Iwi Chair's Room i ngā kōrero i runga i ngā kōrero a ACT. Ah, pōhatu rō, ki pai i ngā kōrero teka, ki pai i ngā kōrero rūpahu i roto i ēnei kōrero. Te maha hoki, nāku i mahi, kua rongo au i te kōrero a David Seymour i te 28 o Hānuere, me tana ki a koia nei te State of the Nation, a koia nei te hakahihi o tēnei tangata. Aho ko kāhori i te pirimia, e tū atu ana mena he pirimia ia, me tana ki koia nei te State of the Nation speech. Ka rongo au i taua whai kōrero, tēno ohorere ana au i te hakatakato i ngā kōrero teka, i ngā kōrero hakaparahako i angai tātou te iwi Māori, i ngā kōrero he e pāna ki te tiriti o Waitangi. Nā katahi, ka kōrero au ki wetahi o ngā minita o tēnei kāwanatanga rā o te pāti Nāhinara. Me te ki atu ki a rātou, ki pai taua kōrero i ngā kupu o te ao white supremacy, me ngā few kaikiri ki a ngai tātou te iwi Māori. Tino oho oho au a minita Pākehā ne. I muri o tēnā, kua kōrero mātou ki a tamapotaka, arāti, e Māori. Kua kōrero ki a tamapotaka. Pēhe ngā whakaaro o wērā minita i taku kōrero. This is a masterclass in white supremacy. David Seymour's speech was a masterclass in white supremacy and racist attack on Māori. Me te kōrero a tamapotaka ai, kua tino ohorere rātou, kāhore rātou i tino marama ki taku kōrero. Nō reira, i tukuna e hau i tērā whai kōrero a David Seymour, nāku i mahi i te mahi wete wete i tau whai kōrero, a linguistic analysis. I ran a linguistic analysis across it. Pōhatu roa, 33 ngā rārangi i roto i tau whai kōrero. E haka he ana i a ngai tātou te iwi Māori, e haka parahako ana i a ngai tātou te iwi Māori, e kōrero teka ana mō te tiriti o Waitangi, te ki pai i ngā kōrero kino, i ngā kōrero tino he rawa atu. Koenei te mahi mōhio ana au, pōhaturo, kāhore te nuinga o ngai tātou e hakarongo ana ki a David Seymour. I runga i tēnā, haere tunu ana, tēnei kōrero tino kino rawa atu a David Seymour. Me te inoi, National Iwi Chairs Forum ki te pirimia, kia mutu tēnei tūmomo kōrero a David Seymour i nei a tunu nei. Kaua e tukuna wēnei tēnei tangata ki a kōrero pēnei ai. Ko tēnei mahi he mahi tino mamai ki a ngai tātou te iwi Māori. Kua kite ngā Pākehā i rungi ngā rori i roto i ngā tōhoko kai me wērā atu me e wero mai ana ki ngā tamariki, ki ngā wāhine maumoko kauai, wērā me ngai tātou te iwi Māori. E wero hia ana e ngā Pākehā kuare. Nō reira te inoi atu ki te pirimia. Me mutu tēnei mahi a David Seymour. Me mutu inai atu nune.
Tēnā koe i ēnā kōrero whānui au mō ngā mahi David Seymour mō tāna whakahorapa i ērā kōrero anō hoki ki te motu. Hei whakatepe ake i a taiwa kōrero, ki te kore te kāwanatanga e aro nei ki tā koutou i whakatakotonua. Mō ngā mahi a David Seymour, hea te mahi ka whaia.
Kei te haere mai, a te 22 o Pēpuere Tātū, tētahi hui anō, a National Iwi Chairs Forum. Nā te ka nui hoki te āwangawanga o National Iwi Chairs Forum i tēnei wā. E rapu ana mātou i tētahi huarahi, hei hāpai atu i te tino rangatiratanga o ngā whānau, o ngā hapū, o ngā iwi puta no i te motu. Nō te mea, kāhore mātou e inoi atu ki te kāwanatanga kia tū te tino rangatiratanga e kore. Mā te iwi Māori, mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā e tū i runga i ngā oati o te tiriti o Waitangi kia mautonu ki te mana motuhake me te tino rangatiratanga. A tēnei taite, ka kōrero te pēhea e mahi ana tēnei mahi kia tū ai. Ngai tātou tīwi Māori i runga i te mana motuhake. Kia waihongia ngā kōrero kino, ngā kōrero hakaparahako i a ngai. Ngai tātou tīwi Māori, kia waihongia tēnā ki te taha. Kia haere tīwi Māori i rungi i te huarahi o te tino rangatiratanga me te mana motuhake. A koe nei tō mātou mahi i tēnei wā, a kia whāngai atu ki ngā whānau, ki ngā whānau puta no i te motu, he aha wā rātou tika tangata i raro i te tiriti o Waitangi, i raro i te hakaputanga o te rangatiratanga o New Tirini, me te United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People. Kia kaupare ai ngā kōrero e whiua mai ana e ngā Pākehā kuare e David Seymour Mā. Nō te mea, kua kitea e National Iwi Chairs Forum, te nui o ngā rōpū Pākehā e haramai ana e hehe ana ki te āwhina mai i a ngai tātou tīwi Māori. Tino ohorere ana rātou i te mahi kino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori, te maha o rātou, kua haramai ki au me te pātai, pēhea, how can we help? A koe nei te taku inoi atu ki ngā hoa Pākehā, e mōhio ana ki ngā tikanga e pāna ki te tiriti o Waitangi me he hakaputanga. Kia haramai ki te tautoko. Kau e kōrero mō ngai tātou tīwi Māori, engari me tautoko. Me tautoko, ia ngai tātou, engari me wero atu, wero atu ki te kāwanatanga kia mutu tēnei mahi. A koe nei te huarahi e rapuhia ana i tēnei wā e National Iwi Chairs Forum. Kia tai atu tīwi Māori. Ki te oranga tunitanga, ko te hiahia o David Seymour, kia mate atu te katoa o te iwi Māori. Koe nei tana hiahia? Engari e kore e tai. E kore e tai.
E takuranga tira kua pau ki a tāua te wai. E mihi ana. Mihi ana mō ui whakawāte i a koe anō kia kōrero kia mātou i tēnei rangi no mātou te whiwhi. Hea mana i te ranga, hea mana a iwi o te motu, ahorangi ma kere mutu. Tēnā koe.
Ai, tēnā koe. Kia ora tātou.